munaasabada xadag jirka xarunta ganacsiga ee loogu magacdaray milkiilaha xarunta Salmonora ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah madaxda ururada habeenka iyo habeenka ganacsiga ku leh magaalada Baydhabo. Xarunta ganacsiga cusub ee laga hirgeliyay magaalada Baydhabo ayaa waxa lagu iibi doonaa waxyaabaha cosmeticska ah ee lagu qurxiyo dumarka iyo uduga, iyadoo markii hore lagu iibin jiray qaab online ah. Ruqayyo Sheekh Cabdullaahi oo ka mid ah ganacsatada magaalada Baydhabo ayaa gabdhaha ku dhiirisay in ay sameystaan halabuur ganacsi.
Oo meel balaray wajiga halka gadaa laakiin wajiga ay la fiirinay lanka wali buuye product uu sahay iyo quality uu sii walay ka fiiriyay wali buuye saasay tiire tan kale salmo waxyaaba ana kala dardaarmo iyo dhamaan gabdho jeelinyo ganacsi sameeyay meel buuye iniyo meel raas mar walba dhawr adeeg sameeyay sadisina koora farsana koor markuu zoonaha wala quraani lanka diirada eedan adkaayti waxyaabaanu neer jarmay haytayna lambilood ka dib hiraasan laakiin geed may badareemahayna inii xaruntii lihaadana goob joog ahaa inaan furo taasaytin may ba dhikanta inii may laas gabdho ka diiridahayaan marka tan kale may ba siin shee gabdho fursad badan jiraan kaliya ma inii may laas abaayid iyo dhar ilaa may qofka maskaxdi soo bishiir fursad badan yeedan banaaw qofkii oo la talin iyo walaas baahan inii ganacsigeena gabdho ka diirigeliyaan saasilimadeena salmay hadhawaayay salmo may ba kalena ganacsiga wali buu ilaahay kiin dulaali insha Allah barajeena sida una hadbo dib waliba walaas la maray marxaladan oo kale inaad online ka bilaawto inaad dukaan aad furto inaad hadana mar la maad dukaan kale si furto deero doonto marka gabdho may balaha ay may la raaysa lakadeemi doornaanay ganacsiga hal abuurka ay la kooyay badana reer Baydhabo may balaray wajiga halka gadaa laakiin wajiga ay la fiirinay lanka waliba waa product uu sahay iyo quality uu sii walay ka fiiriyay waliba waa saasay tiire tan kale salmo waxyaaba ana kala dardaarmo iyo dhamaan gabdho jeelinyo ganacsi sameeyay may buuye iniyo may la raas mar walba dhawr adeeg sameeyay sadisina koora farsana koor markuu zoonaha wala quraani lanka diirada eedan adkaayti waxyaabaanu neer jarmay haytayna lambilood ka dib hiraasan laakiin geed may badareemahayna inii xaruntii lihaadana goob joog ahaa inaan furo taasaytin may ba dhikanta inii may laas gabdho ka diiridahayaan marka tan kale may ba siin shee gabdho fursad badan jiraan kaliya ma inii may laas abaayid iyo dhar ilaa may qofka maskaxdi soo bishiir fursad badan yeedan banaaw qofkii oo la talin iyo walaas baahan inii ganacsigeena gabdho ka diiriginiyaan saasilimadeena salmay hadhawaayay salmo may ba kalena ganacsiga wali buu ilaahay kiin dulaali insha Allah barajeena sida una hadbo dib waliba walaas la maray marxaladan oo kale inaad online ka bilaawto inaad dukaan aad furto inaad hadana mar la maad dukaan kale si furto deero doonto marka gabdho may balaha ay may la raaysa lakadeemi doornaanay ganacsiga hal abuurka ay la kooyay
qaar ka mid ah habeenkii ka soo qayb galay furitaanka xarunta ayaa hambalyo u diray maamulka xarunta Salmonora
bismillaah hambalyo walaashayda Salmonora business school koor online la kuwadi hadana may dhisheenay ee goob ganacsi oo public ah kinga hambalyo runtii eedan ka faraxsana habarta ay run jiraa ay la taa business ki tolowaad ana furaayo awaa ziyari kisiyada aan inoogu doona markii igu soo dhaweeyaa insha Allah
bismillaahir rahmaanir rahiim oo kumay baa ku qayb galnay hadlada dahfurka walaalana Salmonora Salmo in badan ganacsiga ka jirti sigaar ganacsiga online ka iyo ganacsiga may baan bedelay qaab oo may leeyahay offline ah may balena Salmo hadhaw markii hore customer ka hayni hatana may barajeen intii uu customer ka siinaga doonaa hadii ilaahay er ganacsigan ilaahay kan gadi ganacsi tayar leh oo markaasayti meelo badan deerow nagoy qofkii dulqaad ganacsiga agabada badan leh may ba kalena hadhaw may leeyahay magaalada Garoosa
ugu dambeyn milkiilaha xarunta Salmonora ayaa ka barbixisay waxyaabaha ku dhaliyay in ay sameysato xaruntan cusub
awalan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh intii la hadal koro dadka ganacsiga oo koreen hadal koran hadaleen aan hadal galo miskeel yini horey mi laray online shaqay jaray siisni team Salmonora iyo asxaabtinta oo ka qayb galay xaflad furitaanka eedan ka maasintii barnaamijka online ka haynin aan offline siin ka bedelo oo caalami ah ka dhawaadana eedan ka faraxsana mar lama mar saddexaad ka dhawaada ramadaan kariim
magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay waxaa ku soo badanaya habeen badan kuwaasi oo la iimaanaya hal abuurka ganacsi